Music.
Keka jamsi tusha overtake. Wanangalia taza break. Fukia bounce mgu kwenye gesi. Traffic case. Sasa ni matilia usua man. Mask off, no cape, no miwani. Pupu, pupu, pupu. Attention please, naona tusikilizani. I don't take no order. I don't answer to no ma. Wakumuogo pa mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena. Don't take no order. I don't answer to no ma. Wakumuogo pa mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena.
Hakuna mungu kama we.
Kama vipi wana miujiza. Your anger, your pride, yourself. Nyeshe the lady to see that. Flats inapishana Dubai, UK, Paris, USA to Madiba. Kukuto na kulabata wakati jana usiku wamekesha na kuombia shida. Show them you doing fine. Take a snap little quick wapostie wape feedback. Show them doing fine on your own. Wakukute kwenye lami wadikwacha kwenye biba. Don't take no order. I don't answer to no ma. Wakumuogopa mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena. Don't take no order. I don't answer to no ma. Wakumuogopa mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena.